Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhun jere to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jam ñalle sakiraaɓe heeɗiɓe. Gouvernement o humpiti wiide haaɗi mbiyan anniya heɓugol laamu jamma sappo e ɗiɗi lewru mai 2020 e wi dunke enna sariyaji kuteji coup d'état dow leydi ndi na satti sanne. Famɗi fof ñero temeɗe jeɗɗo haɓtiɓe han mbiyan han mbiyan hiɓɓe an nannama larmi keñan wondi ko mbiyan hoorejo kiɗo DDR humpiti ɗum e ɗiɗo hokkiɗi ɗiɗo jatteji e ley communiqué wattu tottugol place o lonto makko. Dalatare hande sappo e jeɗɗi mai yambina ñalawma hettanago tension e wi dunke en cellal oɗo ñaw o na yirwi sanne to rewɓe cuyɓe ko ɗum fof dogotore en ɓe mbajoto bangal muɗum en ɓeɗoto famu les journal meɗe ɗi goni sembe kabaruji amen hande kikiɗe talatare sappo jeɗɗi mai 2022 bisimilla sakiraɓe. Jamma alkam sare nde sappo e ɗiɗi mai 2022 guɓɓal officier en e susufsi en mbiyan horni hippude laamu o ñande altinere nde sappo e jaagom mai gouvernement o humpiti ɗum laamu koɓe transoɓe ɓe holliti wiide mai deƴƴere hewtama bangal mbiyan nannugol nangugol yogaɓe mabɓe mbiyan heddiɓe na gondi tewtede Moussa Malli wonko ɓenne kene fosango Oumar Baygalo.
Oɗo kudeta heɓa ɗatol saabi de armé o tamana wattini hoore muɗum hakkille sanne kañe tiɓɓorako mabɓe no gouvernement o hollitiri wiide. Ɓe mbi du ɓeɗo yimɓele yo anniyiɓe bonnude hono leydi Mali ndi wonde moƴƴintinirede fa hande no gouvernement o ɓeydi wiide le communique ko anniɓe wadde oɗo golle yo leydi wotere leydi tubakuɓe ɗe faabiɓe kaɓe kala inde ndiɗo leydi. Wattu joni ɓe kolli metti mabɓe sanne e oɗo kabaru gouvernement o holliti wiide wattu joni o kuɗɗeɗe fo ɓe marti kumpo no ɗum wurri wala fof ko heɓata yaade ley hen yesso kasen. Caggal muɗum ɓe mbiɗo Bamako ɗo kañe keeri leydi ndi fo eɓe gonde wadde dow hen immadaraji ko woni fana muɗum faɓe keɓa yimɓele anniɓe faabade oɗo golle naate e juuɗe. Ɓe mbi hidu ɓeɗo yimɓele naɓete yesso sariya non communiqué o hollitiri wiide
kudeta dow Mali oɗo wattu o mbiyan kuteji muɗum noon an nawi sanne dow leydi ndi ɗum woni ko holliti dunke instaraji ka noon ɓe holliti wiide mbiyan anniɓe waɗa ɗum ɓe soɓe nangama hokke sariya ɗum woni ko holliti Amadou Thiawle jara kanko avocat mbaye baro Mali o hanni ɗum Samali Sow keɗɗo fastango Aly Cissé.
Kanankoɓe laamu hakkundere o jeeyi daranade gollirɗe fof gonɗi ɗe leydi eɓe kaani huncande hoore neɗɗaku kañi ko nande muɗum. Laamu hakkundere o won ɗati ɗe jokki batu moɗo paminoɗo ɗo heɗintingol leydi o hokkiɓe laawol muɗum. So won immadaraji gaɗaɗi bangal hippitigol laamu na ɗum tewtude darude golle koɓe gondi wadde ko wajiɓe juuɗe mabɓe ɓe gaɗa koɓe mbawi fuu yallaɓe darna ɗum. Tewtude hippitide laamu ana wawi famirede ɗati fa heewi yimɓere nangaɓe hen ɓe fuu e juuɗe sariya leydi hani yoppede. Ñaloma jokkitiɗo immadaraji mabɓe ɗi won yimɓele nangaɓe laamu o kano laati fuu tewta andude hoɗum saabi soɓe gaɗi oɗo golle hoɗum wonno anniya mabɓe soɓe tilike ɗum fuu soɓe neltire yaade e juuɗe yimɓele cerotoɓe ɗe leydi.
Sakiraɓe tutto haklaji ma du kabarjom bangal bem ama facebook ado twitter bangal men haɓo yolbere ko ɓuri milliard uji capantati sifa woni ko mbiyan ñalmina leydi Mali ndi ɗum woni ko hokki union européen ɗum tininama keñen hakkude ɗeɗo mbiyan pelle ɗiɗɗe Bamako ɗo ndenno e ley duuɓi joyyi mbiyan kabaru mum hani huncenere hoore fewde e jamare nde fande bangal kabaruji ko ɓuri mbiyan duuɓi joyyi caggal kabaru joingol fede humaninde DDR ɗum woni commission DDR mbiyan ko ɓuri ko warata uñero temen jeɗɗon haɓotoɓe hiɓɓe mbiyan nannama larmi ɗum woni ko holliti Zahabi Uldu Sidi Mohamed hoore jakkiɗo fedde mbiyan gollira nde e wima ko ɗo golleji ɗi latto sababu mbiyan hinnade ɓe no fewiri keɗanna ko hanni Amadou Adam Amadou Haydara ɗum fosango Oumar Baygalo.
E mbar e haɓotoɓe himɓe ujunaji capanɗe jeɗɗom e nayon ɓe min keeɓi windude wattu joni o komin ɓuuri fuu domtirde golleji ɗi yallah hono armé o hani yuɓɓintinirede hono ɗum haldira e kaldal e kawral ngal le ɗiɗo golleji yimɓele ɓe min bindi arande ɓe ɗum yahanno fa ujunaji tatom ka ujunere temeɗe joyon kañe min keeɓi so naati le armé o. Caggal muɗum min gaɗi golleji goɗɗi kasen kona yiri bangal projet ngaji ko yaata projet ngaji capanɗe jetti e nayyi min gaɗi le réseau ngaji ɗi fur yallah miɗen ɓuyta tampere yimɓele wonɓe toɓɓe
to bona mbatu dental kutungoji suuru baba mbiyan satta mbiyan faɓɓi janggo ndenno bangal muɗum lumo nanna toon no heewi jamma ɗum ko holliti naloɗo amen tun to bona mbatu kalifa goyta keɗenna fostango Oumar Baygalo Aly Cissé.
Yo ɗum luumo banamba noon yimɓele ɓe keewi pepple luumo ngo ɓe iwri tatteji ɗi fur kanko Madou Silla gooto e uruɗo nokku noddirte Sira Kolola o holliti wiide luumo fuu o naatan banamba o wari sodde gawri o wi ɗum tiiɗi sanne.
min komin sira korola yuami mi nati luma fami soda kulle ko kasindin me mudum ono gowri e nandore mudum butti o temdere but noga e sefa tudumi gonga o anati seda kasendu mine ngana jombobe san tuguji de hebi jippar seda ono wela me mine
min kawti e debbo goddo kasen do mo welta kife holitir choggu kudde de fu anatiidi kebben o do debbo ko sifi do hen
min kami tilike somade somayaji an ko newi fu wala le luma banambado dum fannaaki ko mi kebanno arande noga e sefa fu but chapan jego na temdere sefa yirte hande kabar o kan wurdini ana metti men san min rewbe chomotobe sabi worbe famata nobugul chuguji di kambe kabe min noni mi tachobe kalsi ko mi dokkata min chugu somaye tawine ko mi dokkata ko heeta
ko heewi yimbel be fanni gandi hedder yimbel sottobe nyamri kanko noddirte de Mamadou Dembele holtini se makko sanne ko nyamri di heewa leelamu banamba o ka do e tawede fu o wi kanko o cotto gawri non on wonde hebude hunde du
sana nyobora na wawlo
5 kilo gawri unay jeddi sefa yeyirte hande abada min kam yayi dum min ka unay jeego e temen nay yeyiram min kam de mili ko sabbi bin ngabugul cuguji kulleji ko yimbe hasindine mudun ko ni woni sabbi ko kam o toba e sanne rowande ko on tawede dum ka fu yimbe ana soda wajibi e juude amen jonka yare to wuddi so yimbe hebude kulleji dimi kasindine mudun ko min baawi yeyude dum holcita wiide ko wonle lumo ngo ko fuddi fando
wobbe do kolitiri ko lati sababu so choggu kudde de beedi ngabugol choggu gasoil anali hen kanye ko kurtunguti di batti banamba ko dum won ko kalifa goita hebini sijo tamani banamba
hejabe nayo sijo tamani tilikem yen aljumarande ben balle sappo jande e famu derno be do urube ben baflo be banyagara tumja e kolonjaba be durke famu no sijo tamani journalist sijo tamani gollata derno kanko musa be siribe na jeda e be do wonko bani ke da fasta umar wagol alcisi
derdo jande ngadande fewde e hejabe sijo tamani gombe le leedi ndi kanko jokko redacteur en chef seku gajjugo o wirfitiki do ko wondi e dartede ko
la plupart
ko hewe hakkunde mabbe fu yimbe hebe bamabe golle on hebo wakati jo ngadi jandeji fa hewi ga wajibi wonno jur mabbe ngara sijo tamani do fa be anda hono min gollirta hono golle amen o yarta nyaloma fu latike sababu e jur mabbe do famure golleji ngatte di le redaction sijo tamani do
sijo tamani
tiagal balde sapo ko be ngadi sijo tamani kanko noddirte adama jigi ba o yo weltiki do hen sanne
fobugol amen sijo tamani ka so ngonga o walli men famure kulleji fa hewi le balde sapo di ngadi hakkune mabbe do min pami hono be gollirta golleji mabbe di ko fawoto do mudum min ka ko weli kan sanne golle mabbe o ko ni woni enrobe o sabi dum e golle radio
janabu konate correspondant sijo tamani kolon jaba holitir ko dabbi le sijo tamani do ko o weltiki do hen dum beeda andal makko do
latiga sababu beedi le famu amen bangal o do golle min fami min ka fa he min fami hono journalist en sijo tamani gollirta so be jalti tewtoyde kabaruji di so be garti e tewtoyde kabaruji di hono min ta fa be kompintina yimbe be no laabe so gonga o kuyal ami warde wadde do stage wala fudo haaji
stage
jangal ko be ngadi balde do sijo tamani do wattu joona ande mabbe de be jaham be nawti royo de nokkule do be jottinta kabaruji
leedi malindi kaddadaru jambini ben hande sappo je lirume nyalama hertanango be nyaw tension der no hultan wir ko buli miliar goto be adama le an dun benna jog o do nyaw o le an narundu le dido wattu ji di leedi mali ben rewbe ciube buri fuf tambude bangal mudu kanko abukin yatra ko ben ka da fasan umar gol alcisi
nyaw tension latik sababu so wakande jibimi de sukam heddile hen non kanko no dirte ajaratu kulbalo holitiri wide honno mo worino rewbe le hewbe jogi dido tidallaji feso wobbe bibbe mudu en keddata ko le hen kollitir so ngari fa jibina ar keba tidallaji modi sanne kedde mo kanko no dirte ajaratu kulbali yo inna sukabe didon
ila lewru arande mo bammi redu fa yotto lebbi an jeenay tension an o ka nabbo tan o nabbi fa o yottike sappo e jeenay o jippata ko du fe saatu so mi immi ke mi yihi dogotoro dogotoro en be hore ana lando kan hono ngadam mi so mi de dare koyde be lando to kan hudu na wata kan wakati no mi redu ne mi tampi san tension o kutteje mudu momni sanne do ngurdan suko an mi hebe rimude nga suko o ka wirfike kan
yoga andambe kabar cellal kay koliti wiide poddel de be dokkete so bami fa bi cuwi ki an way latar sababu mudun non kanko docteur Boubacar Cissé andan kabaru berde le sud docteur commune 3 do bamako do sifi wide do hen
Satu kulleji fahi fu ana wawi sabbin binde dum uri fu nyamgol fano jabbiti landon rafi wadde bilki sambe chaldi do ana hen beedade uttidi gol rawbe kamin bebe satu atawa iyamu en ana waito dundu ana wawi sabbin binde ngabgol tension mabbe dido bal mudum du ana wawi latade tawangal
nyaw tension wala fu dulu wiidi nyaloma hande no mo worino kanko docteur Cisse Wuyso bami fa rewbe elbe ciowiki tinno wakkati fu ngadam birki sembe chaldi buytodo e nyamde landam
yargol sigareti doro doare nokku goto rafiyade to woddi nyaloma fu ana wawi sabbin binde dundu sabi no lati ka fu nyaloma ka fu arhan wadde bilki sembe chaldi hakke minitaaji chapantati de yontere fu hakke lernay tati minitaaji chapantati minka ko kannam yimbe be ni woni be buytan nyamgol mabbe landam yimbe be tension woni mu en du ana hani haybudo hore mu en bama ledde ko mi dokka ak
andabe kabar berde kuliti yimbe jottotobe le ciudi doktoroji di so ngara jewtobe de teme dro fa chawan chapan en jegombe yo sawbe nyaw tension
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sagra men le kabar yaman kere duji to kayto ultami do gouverneur o darno kedo nyande darno kedo to l'hôpital Fousseyni Daw ke nyen sapo jegom me ben kanko gouverneur o bammi ben yottike nokku kesso jalise de kanya do scanner won le magasin mabbe kesso on denno yo jewtade no golleji di wurde wakkat di no bammi anya bammi ade dum hinnade men fuddugol golle le di do nokkuji di le korato ko en timna kabaru to ben segudo holta wiide men am sikumani do ha wallu ben je kanya jewtade jewode men ledde tutade to nokku hoggoddo hakkunde segu e pelengana denno dido ben ledde tutade ana wara hitande hanne je minsoro yewi so tawi di jewa di ngatana hakkilo no fewiri mitina wiide nokko hayba ben halfinama zufure segu saka en timta kabaru yaman hande mitota basar fufum tata do bembal am 3w.tourtamani.org mar no dom jomo 3320 o sere yotere meden magazine
Sido Tamani
yotere meɗen magasin handane yowi dow men tiyalla e kutteji ben jukkuji sidawo dow ben yimɓele sikaso lebbi nayi caggal kabar muɗum ben nelaɗo amen to sikaso segu gajugo wonko ɓen keɗa festango ummi umarogol yo en kirio jaam
le commune sikaso yoga e golleji gonɗi toon ɗi fo yo demal kañe jaggo hakkunde muɗum e leyɗele ɗe herindiri ɗen ko jukkoji sediya woɗe gaɗa fewde e leydi mali ndi ko fuɗɗi ila ley jeenani lewru janvier ƴaɓɓi noon du ko kutteji muɗum yettiki sanne yimɓele wonɓe to sikaso to kanko noddirteɗo Modibo kono yo moƴƴintinowo motoŋaji o sappikidu wattu jono jagotoɓe wonɓe ɗi nokko o wi kañe lati sababu so coggu kuɗɗe ɗe gabbi
yimɓele ɓe pamata ko transition ɓe goni sababuji ɗiɗo tellaji sikaso ɗo so wona ɗum ɓilaki fewi e cda o minen kay min tawi kalɗum codan kulentereji ɗi nokkuji goɗɗi e ɓeyda hen cogguji mabɓe min gonda kafe oɗo kabar
o
kanko noddirteɗo Yaya Jurte o tawdaka e oɗo hakkille min tawimomo joɗirle restaurant omo wondi e wottade o haali hono kutteji ko ambargo yettini leydi mali ndi
min kam ne mila wiide telaji kewɗi nagodi so ɓeydade kabar transport coggu ñamduji ɗiɗon ɓeydiki condi kosam sikkoro nebam fofnatiɗanimin
kanko noddirteɗo Fatoumata Diarra yo goto e sottoɓe koɓe noddirta loko ko nde lumo nokku noddirteɗo sikaso o hollitiri yogo e loko koɓe cottata ko fuu nde leydi kodowar ndi iwata wattu joni omo joɗiɗon wondi e gongude o haali hono kutteji koɗon yettiniɓe wattu joni ko kerol hakkunde leydi mali e kodowar udda ko
min mursi ko heewi gila fuɗɗode ambargo o adadu kewɗo lokku amen bona noon fadde ambargo o mine jeyano ɗi fa timma ka wona fewi noon ɗum wuro joni bangal cakuru min jeyata ɗum
maire e gonɓe to sikaso toɓe dow mbihi wattu joni o ɗum ɓuyti ko nayiri bangal keɓe muɗen sanne keɓɗemo kanko noddirte Abdourahmane Sidy Bé yo jokka arandejo maire sikaso komo sifi dow hen
aujourd'hui au niveau de la commune urbaine de sikaso
wakkati joni o leygal luuro sikaso keɓal amen ko ɓuuri hewde yo bangal transport camion ngaji euroji Côte d'Ivoire e Burkina wonko yoɓanta ngal luuro nde ndenno ɓeɗo transporteur en ɓe gutti fangude sikaso kambar muɗum mi ɓuytorki keɓal ndenna ngal ɗo keɓal nawara noon million ji sappo e nayyi ka joni heewi fof million ji sappo
10 millions voire même 9 millions
sikaso yimɓele hewɓe kollitiɗan tawda toon e laamu hakkundejo ka wattu joni ɓeɓe kaja tiɗallaji hakkunde leydi mali ndi e leyɗele sédiyawo ɗum heɓe na leydi mali ndi yalti e fedde sédiyawo ndi fuɗu ɗum ko seeku gajjugo heɓini sijo tamani sikaso